Black Market Records.
EQ, Virus be killing it.
Brother, hey brother Dadanisha, jeshi yangu wano badanisha, piganisha apete kitisha, na imbichi hapa ni sherehe, hapa ni kubanjuka, hey DJ wacheze, ngoma za kuraruka, Iggy baby girl songa mbele, alafu zungusha, hey, chume adoshi toe moshi, angusha lungula, hey, hapa ni sherehe, hapa ni kubanjuka, hey DJ wacheze, ngoma za kuraruka, Iggy baby girl songa mbele, alafu zungusha, hey, chume adoshi toe moshi, angusha lungula, hey.
Pedi pedi sherehe ni mewai, smoky lady napenda tumangwai, taki lady wa musho lijudai, rada chafu ni pesa tunadai. Champion, sherehe imewai ina painting, na watu wamebeba ni ma big thing. Kelele
Pedi faru, brrba dadadanisha, ay ay ngwai zete ngwai ngwai ay, ay ay anapenda ngwai ngwai ay, ay ay. One bloody fucking nigga, petty far on the machine. One bullet, go warazi when I pull up the trigger. I'm straight at a ghetto, stay a fuck kuringa. Super toto kutana, mteka na mkuta. Aki you know,
Brrbadadadanisha. Hapa ni kubanjuka, hey DJ wacheze, ngoma za kuraruka, Iggy baby girl songa mbele, alafu zungusha, hey, chume adoshi toe moshi, angusha lungula, hey, hapa ni sherehe, hapa ni kubanjuka, hey DJ wacheze, ngoma za kuraruka, Iggy baby girl songa mbele, alafu zungusha, hey, chume adoshi toe moshi, angusha lungula.
Leo ni Friday siku ya mwisho ya wiki, niko party mood, sidai story mingi. Juu life ni fupi na mimi sijifungi, ita waiter alete round ya pili. Pipi, mi napenda bigi, sema bad girl, bado mini bad girl. I'm a bad girl, bado mini bad girl. Niki twak twak, bado mini bad girl.
Hapa ni sherehe, hapa ni kubanjuka, hey DJ wacheze, ngoma za kuraruka, Iggy baby girl songa mbele, alafu zungusha, hey, chume adoshi toe moshi, angusha lungula, hey, hapa ni sherehe, hapa ni kubanjuka, hey DJ wacheze, ngoma za kuraruka, Iggy baby girl songa mbele, alafu zungusha, hey, chume adoshi toe moshi, angusha lungula.